Southern Jams Records, baby.
Ninja through money my fist. It's setting up well on car. Mwalema mufuno kombok. Tiambo performance wala. Nikucha kareti na black. Susaona pariraki. Umaoka na muramba. Ineniuka na shark. Sikuchi upondo ni kupompa. Olo kuifia pa menso. Nikukwani souka kuseni kulembela peni no ziba komesho. Ayo wakai bakumwa mabom. Iseti kumwa mapisto. Mabazi ngani kucheo nilipira beo. Roti isko. Skando mpwela mapanga. Iseti pwela na nzimu. Bantu wapwela nao zarenga bakanye mwamuna wakimu. Utapo atashuka mataya. Yakula manje na bungwe. Manjomba ni finitiso. Semu ni kamba tae pia tumpe. Wakusa choka kutu. Nilishe mparadise. Nilusaka kalare. Mparadise. Wamisis Rhyme Lot. Mparadise. Kuchi wakusite. Nilishe mparadise. Awe malema mwakusakila. Nilishe mparadise. Maybe tishaking yeko na pakuko. Mparadise. Naka msango kenili nako. Na Kevin ni paradise. Dress code na type of food. Fonze ni paradise. Suma samba yonduwe sugar. Fika ni pregramo ni imba lumba. Anione anione. Sininga nkari pansimbio kupi. Nishai na cobra venomous. Mumatumba yambo penda stance. Sumuma ni seke sapo. Inspire wanga enzeri penda fast. Nima jisepa matopi. Enda papesh tumupi na koti. Uzani pesa mumutengo na fura na sheti. Zija sropi. Tiri wa uze zin. Nare mopaya walao kwa siri. Bayue ni bani sakira. Na maripota wa uchezira. Wafusa choka kutu. Nilishe mparadise. Nilusaka kalare. Mparadise. Amisis Rhyme Lot. Mparadise. Kuti wakusite. Nilishe mparadise. Awalema mwakusakila. Nilishe mparadise. Maybe tishaking yeko na pakuko. Mparadise. Naka msango kenili nako. Na Kevin ni paradise. Dress code na type of food. Vonze ni paradise. MC on the one twos. The Parhead Malo MBC. And on the Chongo
Southern Jumps Records.